nigerpraise.com.
Kasi obi, Uncle Mochuku.
ka ndị na-eruju ndị nwụrụ anwụ, o nweta nkasi obi nke ụmụchu.
E nwụrụ m isi ma n'ọba, anyị nwụrụ isi ma
n'ọbara,
ya mara
Chukwu ji
ndị Chukwu kwere nkwa.
Ọbụ
n'ime ọbara ya
bụ
n'ọbara mezuwe
nkwụchukwu n'ọbara
mmadụ
ka Chukwu ji dozie ha.
Anyị ga-esi n'ọnwụ bilie banye na ndụ kacha mma, banye na ndụ kacha mma. Nya bụ nkwa Chukwu
bụ n'ọbara ka Chukwu ji dozie ha.
Ya mere ezi nwanne m mụ, onye na-atụ ụjọ mụ, jikere jikere maka n'oge na-abịa, mgbe ị ga-esi n'ụwa fere mụ, mgbe ị ga-esi n'ụwa lawacha mụ, mgbe ị na-aga n'ala nwere okwukwe nkwa Chukwu dị ire. Mgbe ị na-aga, mgbe ị n'ala nwere nkasi obi na nkwa Chukwu dị ire, ekpuchiwo gị n'ime ọbara nwatụrụ. Ị gaghị anwa anwụ mọlị, ị ga-adị ndụ nwanne m, ị ga-esi na ndụ nke luwa fere na ndụ na-adịgide ebebe. Ebe ọnwa agaghị adị, ihe isi ike agaghị adị, iruja agaghị adị kwa ọzọ, ebikwa kwa agaghị mmegbu n'ọga ya dị, ikpoke n'ọga ya dị kwa ọzọ, ibariri aga ya dị, ikpọghasị aga ya dị, anya mmiri aga ya dị kwa ọzọ.
N'abụ n'ọbara
nke ndị na-eru Chukwu,
onye jiri n'abụ n'ọbara
ọzọtala anyị ndụ, azọtala anyị
n'abụ n'ọbara,
echekwa anyị maka ndụ ebighị ebi
ka Chukwu ji dozie ha.
Ega n'ihe ihe mụtụrụ ọgụ
n'abụ n'ọbara,
site n'ọbara ya ka Chukwu ji jikọta anyị
n'abụ n'ọbara ka Chukwu ji dozie ha.
NigerPraise.com